ngiyakutshela awuzola usambele kahle nozwazi kazi washo bani ukuthi uzona igumele futhi wena uthi uyisilo sani kahle boy kahle boy boy alongisile abangani bami ngandlela ngeke ngafuna imibuzo ukuthi ngithenani iphi yakho ingoma njengoba phela thina asiyazi sagcina ngoba baka-enzo njengoba lapha siphindeka ngasezo yakho ingoma iphi yakho ingoma wemfana wasemzulu hawu thi ngiwushiye mnganami ngoba uyadedela uyashesha nokukhala unjalo ngivuma phansenkandle mangithini mnganami sekhala engoma mawuthanda ayisha yale ngoma bajabula zonke sangangithi ngizangishiya ngoba phela uyabajabula unyathi bajabula u-2 point bajabula ulaboy bajabula usheqe ukhila besonga ayisha yale ngoma bajabula ubhuta omdala umtshezo bo ngisho balenzasa zonke bangangithi zayivuma zibathi dlala mfana mncane liyathokoza ubani nanga lapho ke jabula nje uthusheleni phansi enqondo wathi dlala mfana mncane liyathokoza ubani ajabula njalo usuku sodala phansi mandini wathi ishaye mfana liyathokoza ubani ajabula futhi masondezo okwasithole phansi malimoto wathi bashaye mfana liyathokoza ubani ucebo kwampungose phansi amandaba wayivula uqwasha umpakandlovu phansi kwalakithi enkandla mangetini wayivula ugadla mpakancumana wayivula ihle malandla imaliso intombi zoyocimela nawe wayivuma ngizilile thiwa mnganami hayini mzulu wayivumile nawe angayiphuma futhi ngenxa yomona kentene awuthi ngiyaye mnganami uzukale phela vele yathanda ukutete nawe ubushubu ubakwandlovu phansi ebhamshela nawe wayivuma utikadike umpokaqwabe phansi kwalakithi enkandla wayivuma hawu ye madoda sekubaningi manje lo hawu e khombasi saphile e ngisakwazi emkhaya hawu KB madoda yes, amkhaya wami thwale kwava lo 350 thole kanzima kusayeke studio. Ayisathengeke imobhiselele lorekhoda ngami nganami. Hawu. Ngositshela phela amkhaya wami unenimathi nasekuqhatha sokusapotha thina. Sokufakela u-student ohambe othengeni ifoni uqhubeke nethalente lami. Awuthi ngiyeke ngale game. Mndala wethu ngumdukuza amavona anganakhona alimisayo. Maqede bemzona. Awuthi nguvalele mnganami. Ngitshela lezi ndaba nje mnganami ngisethekwini kwakabhanana ngihlulwe nje xashasha angisho lutho vele ngihlalele kwesala sobukhosi wama-2K njengoba phela leki i-2K endlala ingoma elinjengeyami kulo nyaka ngizivula ngaphandle nangaphakathi ihlaya ngosenkalelo omkhulu bemiwe ngefela ngasayihlaba sayisika amahawu ufike mnganami uzothola amantshontsha nawazoyifika idekile awuthi ngivale kanjena ngingayiqobha lezoza uze qifi